Sina sikhuluma ngabantu abaculu masitalo osimiso khumalo bacule uzothi bacule hayi abantu ozothi mabacule uzothi la hey sekuhamba nevoice yembawu noma sekuhamba nevoice yomkhunguluzo ehamba ematsheni hayi fana awe uyawushaya umasitali osejesu uyawushaya.
Wemfana wami ungalingi usondele ungeza bekhohlisa fethu wena ongalungami. Wemfana wami ungalingi usondele ungeza bekhaphaza fethu wena oliqhawe boy. Ngiyi-automatic voice wemfana wami ngingumshinga eshintshayo wena ngezulungila. Ngiyi-automatic voice wemfana wami ngingumshinga eshintshayo wena ngezulungila. Ngiyi-automatic voice wemfana wami ngingumshinga eshintshayo wena ngezulungila. Uyezwa Zishoshala phela uyu kekeleke kwentombi esokeni ngihlizonyisa tumhlupha tumhlukumeza ngoba ngena nevana qede kwaba zibandla lonke lithini yibuya mzilaza amashawane ebheje esengoma ngibuya phansi olundu umahlikihlindlalo ngomahlikihlinjalo ashisa mangisi buza amabili amathamba impici nomatshola ngikhuza mkemu ngihliphaphamene useyiya loo ndoda isibhama esincane esithuma exolo sazakala waxhasayo yewananelizinda phesheele wona ngoma yimbo wethu ngiinkosi ephimbo kubo bonke sebephelele. Wafakaza umasweso umfonja ngase phansi emtuba wathi yekeni bafane zeningazami inkosi yephimbo leyo ngizohluleka ngizoklinyeka ngisuninize njengamagundwana kwazise phele automatic voice yasemantungweni machitamu wola. Wemfana wami ungalingi usondele ungeza bekhaphaza fethu wena ongalungami. Wemfana wami ungalingi usondele ungeza bekhohlisa fethu wena ongalungami. Wemfana wami ungalingi usondele ungeza bekhaphaza fethu wena oliqhawe boy. Ngiyi-automatic voice wemfana wami ngingumshinga eshintshayo wena ngekulungela. Ngiyi-automatic voice wemfana wami ngingumshinga eshintshayo wena ngekulungela. Ngiyi-automatic voice wemfana wami ngingumshinga eshintshayo wena ngekulungela. Uyezwa
Thank you.